Louange et remerciements au Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe ku bw'amahirwe twongeye kugira yo kuboneka hano yo kuba hano kandi buri gihe iyo twumvise ijambo ry'Imana turi bika ku mutima riba rituvugisha kandi aba ari
byiza.
Uyu munsi nanone dufite ibyifuzo by'amasengesho bitandukanye, ni byinshi tutabasha no kuvuga, ariko byose turaza kubishyira amaboko y'Umwami, kandi azi aho abo bantu bari, azi ibyo bakeneye, kandi niwe wenyine wabibaha. Nta muntu wundi wabibaha, washobora kubibaha. Hari ikibazo kimwe gikomeye cyane, uwo mugabo ndamuzi cyangwa se nari muzi, yafunzwe arafungurwa kenshi, yahoraga akora ibyaha. None ubu ngubu ari kuvurwa, kandi wenda se hari ntacyo afite yabikoraho, ni ubuzima bwamushyikira ibintu bimubaho, ariko mufite ku mutima mu buryo bumwe. Murabizi, icyoroshye ni ukuzunguza umutwe ukavuga ngo yakoze ibi, akora ibi na biriya, ni igihe cyo kwishyura. Oya, ariko icyiza ni uko umuntu yajya ababarana n'abandi, cyangwa se ubasha kubabara kubera undi muntu, hanyuma ukamuzana imbere y'Imana. Si we uba ukwiriye kubabara, ahubwo ni twebwe tubabara, noneho tukabasha kwinginga ubufasha bw'Imana. Imana ibashije kuba yafasha umuntu hano mu isi, ntabwo yo imanuka, ahubwo ikoresha ubwoko bwayo. Wowe nanjye twabikora. Amen. Imana yishuye mu isi muri Kristo, kandi irashaka gukomeza gukora umurimo wayo inyuriye mu itorero, kandi ibyo twabivuze kenshi cyane. Iyo nibutse umugore uvugwa muri Luka igice cya gatatu, ko yababazwaga n'umwanzi Satani mu gihe cy'imyaka 18 aboshywe n'umwuka umucinege, natekereje ko
si elle avait rencontré le Seigneur 8 ans plus tôt,
byamaze imyaka 18, iyo aza guhura n'umwami imyaka 8 mbere, yari kuba imubereye imyaka 10. Yahura n'umwami imyaka 16 mbere yaho, yari kubabazwa imyaka 2. Ikintu nshaka gushimangira, gushyiraho uburemere, ubwo yabonaga amahirwe bwa mbere yo guhura n'umwami, ikibazo cyahise gikemuka. Maze umwami aravuga ati, uyu mukobwa ni umukobwa wa Aburahamu, Satani ntabwo amufite ububasha, nk'uko biri muri Luka 13.
Cela nous attriste. Ou du moins, ça m'attriste moi.
Ibyo biratubabaza cyangwa se njyewe birambabaza kuba Imana itarabasha kugera ku byo ikwiriye muri twe, kandi hari umutwaro munini mfite muri njye, wenda se hari umutwaro munini wari ukwiriye twari dukwiriye gufatanya, ariko kwizera ntabwo aba ari ikibazo cy'umuntu umwe gusa, wenda ikibwiriza cyaba cy'umuntu umwe gusa, ariko kwizera abantu bose bakwiriye kugaragaza binyuriye mu kumva ijambo ry'Imana. Iyo kwizera guhari, icyo gihe nta kintu kiba kidashoboka, ahubwo byose biba bishoboka.
A perdu la vue, a encore écrit.
Wa mushiki wacu wahumye yongeye kwandika, ntacyo akibona, ntabwo abasha kureba, kuri twe wenda se ntabwo ari bibi kuri twe kubera ko twe tukireba ariko se ari wowe waruri muri uwo mwanya wo mushiki wacu byagenda bite byatuma utekereza ukavuga ati oh ibi birakenewe
et c'est ce que Dieu veut
ibi nibyo imana yasezeranyije kandi nibyo imana yasize muri twe kugira ngo ishaka muri twe kugira ngo tubashe kuba twakwishyira mu mwanya w'undi mu bintu byose amen ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyari cyo uburyo bw'umwuka cyari mu buryo bw'umubiri mu buryo bufatika icyo ari cyo cyose akababaro kabandi dukwiriye kukagira kacu uko niko byari bimeze ku mwami wacu ni nako bigomba kumera kuri twese kandi sintekereza yuko habuze inyigisho ahubwo habuze kwizera kandi igihe cyose kwizera kujyana no kumvira no gushyira mu bikorwa Aburahamu yizeye Imana maze akora ibyo Imana yamusabye uko niko rero dukwiriye kumva kwizera kwa Bibiliya ntabwo ari ukwatura n'umunwa gusa ukavuga ngo ndizeye ngo hanyuma ngo turakora oya kwizera kujyanirana n'amasezerano y'Imana kandi ushyira mu bikorwa abitewe no kumvira ijambo ry'Imana uwo niwe uri gukora iby'ukuri koko ukoreshwa no kumvira akaba ari kumvira rwose agakora afite kwizera uwo niwe ufite uburenganzira bwo guhabwa iby'Imana yasezeranyije mu ijambo ryayo hano mwene data Branham nk'urugero avuga ibya Yobu
la prédication
mu kibwirizwa cyitwa ngo narumvise none ubu ndabonye nibyo wenda ni kibwirizwa cyasohotse vuba aha twase vuba aha ariko hano ku rupapuro rwa 15 muri iki kibwirizwa aravuga ati murebe yuko Yobu yari akeneye umuyoboro wo kumuhumekera suko dukwiriye kumva ijambo ry'Imana gusa ahubwo dukwiriye no guhinduka umuyoro ucamo guhumekerwa kw'Imana
a une réflexion s'ajoute une autre réflexion
na kimwe mu bitekerezo byacu kuko igitekerezo kimwe kikwikira hakwikira ikindi akazi ikindi ukaguma mu bitekerezo ukagira kwerezwa kwizera ntabwo ari igitekerezo oya ahubwo ni uguhumekerwa kuva ku Mana ijambo ry'Imana binyuriye muri wa mwuka warizanye rikwiriye gushyirwa mu mutima wawe rigahindurwa rizima muri iki kibwirizwa ku rupapuro 15 haravuga ngo mumenye yuko Yobu yari akeneye umuyoboro wo guhumekerwamo yarawufite uwo muyoboro kandi wari ukinguye ibyo niko biri yari afite uwo muyoboro kandi uwo muyoboro ntiwari uzibye ntiwari ufunze wari ufunguye guhumekerwa kwashobora kuza mbese umuyoboro mwiza waba umaze iki uzibye ufunze mbese inzira yaba imaze iki ifunze mbese ubumenyi bwo kumenya ibintu by'Imana byose bwa mariki bibaye bitagera aho byagenewe ni ukuvuga ngo bibashe gusohoza neza ibyatumye Imana ibitanga dukuri twageze ku mwanzuro uvuga yuko bikwiriye gukorwa byose binyuriye mu guhumekerwa nta na kimwe cyakorwa nta muhanuzi n'umwe nta wigeze yicara avuga ati Imana irashaka ibindi Imana irashaka ibindi nta kimana ishaka icyo Imana ishaka igitanga binyuriye mu guhumekerwa kandi guhumekerwa guhora iteka binyuze mu ijambo ry'Imana si mu bitekerezo si mu marangamutima igihe cyose binyura mu ijambo igihe cyose umwuka yazaga ku bahanuzi ntabwo batangira guseka cyangwa gusimbuka ahubwo ijambo ry'Imana ryazaga ribanyuriyemo guhumekerwa kw'Imana ni ijambo ry'Imana ribwira itorero kandi rishobora guhinduka rizima muri ryo amen hano haranditswe ngo mumenye neza yuko Yobu yari akeneye umuyoboro wo guhumekerwamo yari awufite kandi umuyoboro wari ufunguye ni byiza Mise uwo muyoboro turawufite bise uwo muyoboro ndawufite mbega urawufite niba noneho tuwufite ikibazo cya kabiri ni ukumenya mbese uwo muyoboro urafunguye cyangwa urafunze niki gituruka muri twe umwami wacu yaravuze ati azatanga amazi kandi ayo mazi isoko y'amazi izahora idudubiza muri twe kugera muri teka muri Yohana karindwi
avec Dieu
binyuriye ku muyoboro yari afite umurongo ubuhuza n'Imana nibyo nta bundi buryo buhari umwuka w'Imana bigiye mu kibwiriza adashoboye by'ukuri kuduha umuyoboro uduhuza n'Imana by'ukuri rwose bikaba biturutse mu guhumekerwa n'umwuka icyo gihe nta bugingo bushya bwazatemba muri twe kandi nta bugingo bushya bwaba buva muri twe kandi ntidushobora kuba na gato umuyoboro kandi nyamara ibyo by'Imana ishaka hano arakomeza akavuga ati Yobu yarazi uburyo bwo kwikura mu nzira cyangwa se bwo kwihigika akishyira ku ruhande akareka ijambo ry'Imana rikinjira natwe dukwiriye kumenya kubikora gutyo uburyo twakwishyira ku ruhande tukakwihigika n'ibitekerezo byacu bwite n'ibintu byose bitubera inzitizi kugira ngo tureke ngo hinjire ngo ijambo ry'Imana ricengere noneho iyo ryacengeye muri twe rizanywe n'umwuka wera icyo gihe aba ari uguhumekerwa kuve ku Mana kandi icyo gihe hari ikintu kiba hanyuma arakomeza akavuga ati murebe bavaga iburasirazuba n'iburengerazuba bakaza kumugisha inama abantu bamushakaga kuko bari abantu bari bazi ko uwo mugabo avuga ukuri kandi ko nibyo yahanuye byasohoraga nicyo cyatumaga abantu bava iburasirazuba n'iburengerazuba
pas entendu que Job avait profité mais
je kuri ntabwo nigeze numva aho Yobu ahanura ariko niyo bivugwa hano gutyo tubire kuko biri kandi tubyemere gutyo guhumekerwa kuve ku Mana iteka guhora ari uko kuri bineza burana bivuga neza Imana nishobora kubeshya Imana ibizi ibintu byose kandi ijambo ry'Imana ryose ni ukuri kuboneye guhoraho twebwe nk'abantu tujya tuvuga ibintu hanyuma ntibizabe hanyuma tukavuga ngo ibi n'ibi na biriya kandi iteka tuba dufite ibyo kwireguza bisobanuro kandi ibyo bikamara igihe Imana ntifite icyo kwiregura oya ahubwo ikoresha abantu bizera ijambo ryayo kugira ngo risohorere muri bo Imana ntikeneye gushaka icyo kwireguza oya irashaka gusa abantu muri bo ndetse bakoresheje ishobora gusohoza ijambo ryayo amen hanyuma ikibwiriza arakomeza akavuga ati igihe yajyaga mu ihuriro mu maguriro abantu bo mu burasirazuba bwo hagati barazaga bagaca bugufi kugira ngo bumve byibuze ijambo ryabakomeza cyangwa se bumve ijambo ry'ubwenge bwe bukomeye cyane bari bazi ko uwo muntu ari umunyakuri ntago yishakiraga ikibuga kinini ntiyaraga afite intego zo kwikunda gusa oya ahubwo yari umuhanuzi umaramaje w'ukuri imbere y'Imana bamugiraga icyizere kandi benshi bazaga baturutse iburasirazuba n'iburengerazuba kugira ngo byibuze bamuvugishe naho byaba ari akanya gato niko Bibiliya ivuga ariko
il s'agissait pour son propre cas.
Ntabwo yari afite guhumekerwa kumumenyesha kumubwira ikibazo cye icyo ari cyo Imana ntacyo yizimumenyesheje ntacyo yizimubwira hano ni nk'aho dufite ibintu bitandukanye bihusanye yari afite umuyoboro ufunguye yari afite guhumekerwa ijambo ry'Imana ryamuzagaho ariko icyo yari abuze kwari uguhumekerwa cyangwa se igisubizo kivuye ku Mana kijyanye n'ibyamushyikiye ku giti cye byose byamubayeho amen we nk'umuyoboro yashoboraga guha abandi bantu bose igisubizo kivuye ku Mana bavaga burasirazuba n'iburengerazuba bategaga amatwi baramwumvaga afite guhumekerwa kuve ku Mana yababwiraga iby'Imana imuhishuri hano baratubwira ngo ariko ntihari afite guhumekerwa kumubwira cyangwa se kumumenyesha ikibazo cye
toujours vous pouvez lire
mushobora gusoma ibice bibanza hari ibintu byinshi byanzwe mu bice 72 bya Yobu byose ariko ntago yigeze ahumetirwa cyase ntigeze ahishurirwa ntigeze muri iki gihe cyose ntabwo yigeze amenya ikimari mushakaho ikintu yarazi ni kimwe gusa nuko yajyaga impaka yagishaga Imana impaka ko abantu bose bamukishaga impaka ibintu byose byari byahuhanganye ibintu byose byasenyutse ibintu byose ari byasenyutse rwose nuko akagisha impaka Imana mbere ibintu byose byagendaga neza igisubizo yabona igisubizo ku bintu byose byazaga abantu bose bazaga yabona igisubizo abikunda ibyo nabisomye ubwanjye ibyo byose nabibonye twabivuze hano ariko ikintu uwo muntu atigeze amenyeshwa cyangwa se yigeze ahishurirwa ni ikiri gutuma ibyo byose biri kuba mbese n'igisubizo cyangwa se n'iherezo ry'ibyo byose ni irihe ndetse n'abantu bashaka kumureba niko byari bimeze ntabwo byari bimenyereye neza icyo gihe nuko hano barakomeza akavuga ati imana yemeye ko biba maze ntiyakunda kugira icyo imubwira ku bandi bazaga bavuye iburasirazuba n'iburengerazuba imana yamubwiye ibyo ari byo igatanga umucyo ikamumenyesha ku byo imana yatanze nk'ubutumwa byose byabisobanutse abantu baturukaga mu burasirazuba n'iburengerazuba byose barabyumvaga byose byabaga ari ukuri byose byabaga ari ukuri ku iteka avuze maze bagataha bakagenda aho bashaka noneho we asikiwe ntiyahumekerwa ntiyahishurirwa umuyoboro ntiwafunguka ntiyamenya ibiri kumubaho icyo bisobanuye n'aho biganisha yicara mu ivu maze agumaho ibyo byo byari bisigaye wenda se nubwo aticaye ku ntebe akicara mu ivu
sinon plus que sur une chaise à l'époque.
Hari igihe byakubera byiza kujagura ku ntebe muri icyo gihe tubona iyo ahishurirwa iyo ibyo byose biba rwose twese twari kunezerewa
Nous ne serions plus en désaccord avec Dieu car il y
aurait quoi recommencer au monde nta cyose cyo kwifitanye n'Imana ko twari kwa twahumekewe kuko ngumekerwa niko kuzana igisubizo kiva ku Mana ariko nkuko dusoma nkuko tubona hari umunsi ibintu biza bikamera bityo kuvuga ati Mana yanjye icyaza ni umunsi ukaza abantu bose bakabimenya igihe cyose ushoboye gufasha abantu ibibazo aho ngaho ntibitangirira igihe abantu bamuvuguruzaga bamurwanyaga we yari afite kwizera gutunganye ijambo ry'imana yari yaryumvise yari azi ko ari ukuri yari azi inzira y'imana byose yari bimeze neza ariko nyamara muri icyo gihe cyose nta guhumekerwa yigeze ahabwa nta gisubizo yigeze ahabwa ahubwo habaye gusa impaka no gukururana n'inshuti ze zose hano muri kibwirizwa barakomeza akavuga ati nta muntu n'umwe washoboraga kumushuka kubera ko yarabizi ni ukuvuga yari azi inzira y'imana cyangwa ijwi ry'imana igihe wahishuriwe ikintu byashoboka ko byaba bitandukanye n'ibyo abantu batekereza yego niko bizahora niko byahoze niko bizanahora imana ibaye ivuga ibyo wowe nanjye twari tuzi tujye ntacyo yaba yari ifite cyo kutubwira kuko twaba twari tubizi twebwe imana irabitwumvisha muri twe igihe cyose imana ivuze haba harimo guhishurwa amagambo yayo byazanywe n'umwuka hano hariho ikintu kitagenda kuri Yobu ariko ntiyigeze ahumekerwa kuri iyo ngingo icyo nicyo cyari kimuhangayikishije icyo cyari kimubabaje wari umubabaro ukomeye ibyo byarabibabaje kubera yuko atahumekerwaga niko noneho hano harakomeza akavuga ngo iyo ugeze aho noneho ikaba ari cyo gihe umwanzi akoresha hafi inshuti zose ufite ndatekereza icyo cyari ikibazo ntabwo hano ari ubusobanuro bwabaye nabi ibintu bimeze neza ntabwo ara abanzi bawe gusa ijana ku ijana oya ahubwo umwanzi akoresha n'inshuti zawe ikazikoresha none hano ibyo twasobanuye twasaniye neza twarabigenzuye nibyo igihe kigeze nkuko twasomye hano igihe wageze aho hantu wageze ubwino bikumereye gutyo icyo gihe niho umwanzi akoresha hasi buri inshuti yawe yose inshuti zose ibyo narayivuze umwanzi ashobora gukoresha abanzi bawe igihumbi ibyo nta kibazo rwose nakibi gutwara na gato ariko iyo satani yafashe inshuti mu kiganza ahangaho noneho uba ukubiswe bigoye icyo gihe uritotomba utangiye kugira ubwoba ibyo ntabwo bimeze neza hano haravuga ati icyo gihe satani azafata hafi inshuti zose ufite akazikoresha noneho aravuga ati batangiye kumurega byamubereye bibi cyane kubona ko inshuti ze arizo ziri kumushinja
de qui est-ce que je parle ce soir
oh mais c'est ninde ndi kuvuga uyu mugoroba nge rwose ni nka bigoye kubyumva uyu mugoroba wenda nana bivuga mbere navuga nti nizeye ko iherezo rizaba ryiza cyane hano niba rutekereza ko umuhanuzi ari kwivuga ubwe cyangwa se yishyize imbere oya mwe gutekereza mutyo nimutekereze mutyo imana ifite umugambi ifitiye ubwoko bwayo ndetse natwe idufitiye umugambi ku bw'ubuntu gusa ni ikintu gihuje cyane ndetse ndamushimiye kuba wagize iki kibazo hano turi bwirengagize ikosa ryabaye mu gucapa hano ku murongo wa kane hano haranditswe ngo niho satani akoresha hafi inshuti zose ufite aho ngaho niho ibintu bikomera cyane aho niho bibabaza cyane ibyo biracengera kugera imbere mu bugingo kuko igihe umwanzi yafashe inshuti yawe ntabwo iba ikiri inshuti ni koko abakiri wa muntu abakiri wa mugabo abakiri wa mugore uburyo bw'inyuma byose bimeze kimwe ariko mu maso ibintu byahindutse mu maso aba yijimye agacurika umutwe maze inshuti zawe zigahinduka abanzi bawe nta kintu kibi kiruta ibyo yuda ntabwo yashoboraga kugambanira umwami yigize mwiza kurusha bingana bityo ibintu byose ukuntu yemeze we yaravuga ati byakemutse ngendagenda muhobere musome ibintu byose bimeze neza abandi bantu b'abanzi ntabwo bari gukora ibyo ngibyo batangiye kumushinja murebe mujye kureba byoroshye iyo umuntu yari aho ngaho yakubiswe umuyoboro wafunze nta guhishurirwa nta guhumekerwa kuza abantu bazaga iburasirazuba bakagenda bakaburasirazuba bakagenda ariko wasigaye ni uwo mugabo maze n'inshuti zigakomeza zikaza zikamubaza mu mutima umubabaro wo mu mubiri we ntabwo wari uhagije byasabye ko bongera n'umubabaro wo mu mutima mwene data Branham yavuga ati ibyo nawe yabinyuzemo arabizi mbese si kuri ati rwose by'ukuri byabere bibi cyane kumenya ko urubanza rwe gushinjwa kwe ari inshuti ze ziri kumushinja ibyo nashaka kongera kwivuga ndi kubisubiramo ariko ngomba kubikora inshuti nyakuri koko ntizigere ihinduka umwanzi keretse iyo yigaruriwe na satani iyo satani wamufashe icyo gihe ntabwo abazi ibyo ari gukora icyo gihe rero nk'abizera igihe cyose tugomba kubasha kuvuga ngo mwami bababarire ntabwo azi ibyo ari gukora nk'uko muri Luka 23:34 inshuti yagiye mu biganza by'umwanzi aba ari uwo kubabarira umuntu wo kubabarirwa icyo gihe akababaro kaba kenshi cyane murebe satani hari ubwo satani yifatanya n'abanzi be nibyo kadufate nk'aho satani yaba ari nk'umuntu batari bahuje ni ukuvuga inshuti zanjye bene data hano uko byanditse ngo satani yifatanya n'abanzi be kandi abanzi ba satani bari abana b'imana mbese hari abandi banzi afite mbese narebye neza nabyutse neza nabisomye neza ni ukuri nabisomye neza Satani hari ubwo yifatanya n'abanzi be kuba abana b'Imana iyo ashatse gukora ibyo yavuze hariya murewe tubigezeho mbese niki yavuze yabwiye umwanzi niki yabwiye umwami yabwiye ati mundekere ndibumugezaho akwihakana ati akara ubutumwa bwawe agera bavuga ibintu byose ko yavugaga ko byose ari ikinyoma ndi kubisoma ntabwo ari ikibwiriza cyanjye hano ndi gusoma ibyo Imana yavugiye mu mugaragu wayo umuhanuzi abanzi bari kuvugwa hano abanzi b'umwanzi abanzi ba Satani ndashaka kuvuga abanzi be abanzi ba Satani ni abana b'Imana
Il est notre ennemi.
Umwanzi wacu. Kandi nawe Satani agafata nk'abanzi be. Ariko igihe ashatse kugira ikintu akora mu bwoko bw'Imana, agomba gufata abantu hagati y'ubwoko bw'Imana. Niba ashaka gukora ikintu mu Burusiya, yafata umuntu mu Burusiya.
Alors, que peux-tu faire?
None.
Rien du tout.
Wabikoraho iki nta na kimwe ashatse kugira icyo akora hariya ahafata umuntu aho ngaho aho Satani ashaka kugira ikintu kibe akora agomba gufata abantu bari aho ngaho ashaka gukorera ikintu mbese si ibyo cyangwa si ibyo nta kundi twabigenza abatasi n'abandi nabo nuko bakora bagomba gucengera bakinjira ahantu bagasinya ibirindiro aho ngaho kugira ngo hanyuma bashe gukoreshwa mu buryo bwe cyangwa ubundi ibyo ntimubizane mu bibazo byacu hano ngo Satani yifatanya n'abanzi be inshuti za Yehu zari abanzi ba Satani si byo kuko bose bari mu ruhande rumwe hamwe n'Imana rero Satani yifatanya n'abanzi be bari inshuti z'Imana arizo zari inshuti za Yehu Satani ashobora kwifatanya n'inshuti za Yehu akazihumekera akazibwira ati ndashaka gukwiza ubwenge mbese ibyo byari iki ntabwo byari ubwenge amaherezo Imana ivuze ubwenge nibwo bwagaragaye hariho umucyo hariho guhumekerwa haje igisubizo mbere ntibyari bihari mbere hariho urujya n'uruza ahantu hose turasoma tukareba nta kizize twumva nta kizize tubona ubwo ni ubuhamya bubabaje ngomba ubwanjye kwiha hano uyu munsi ahari ni nako bimeze kuri bamwe muri mwe basoma ikibwirizwa
sans avoir reçu l'inspiration divine sans avoir reçu la réponse
bonye gize kiva ku mana sibizo kirimo aravuga hanyuma ati
avec les hommes
yakoraga ibyo byose n'abantu bakomeye ishuti yewe yarafite icyo cyo sibizo ibyo byose birajyanirana turabona ko umwanzi yafashe ibya biri hafi ya yewe byose kugira ngo yongere se ndimo bari kuba bari yarafite ariko ari kintu kimwe nizera nuko yewe mu mutima we yatekerezaga izo nshuti ze zose zagiye kure gutyo akavuga ati nshuti zanjye ndacyabakunda uko nabakundaga none kuki mwangirira nabi bingana bitya ariko igihe cyose babaga bahishe icyuma bakagisohora igihe babishatse hano haravuga ngo ariko Yobu yarashikamye kubera ko yari azi ko yumvise ijwi ry'Imana ntabwo byari ibintu bimworohereye uyu munsi nabibabwira munsi turebe tubona inkuru za bibiliya nk'amateka ariko nyamara ibintu umuntu ari kunyuramo byari ibintu umuntu w'Imana yari arimo n'ibyo byari ibihe
lui-même aucune inspiration
atarira ari guhumekerwa ubwe ntacyari kwifasha hanyuma abantu baravuga ati mana umfashe ejo nimugoroba nzashobore kwigisha neza ikibwirizwa kivuga ku mababa y'inuma numvise ijwi ry'Imana hari ikintu ryambwiye kandi ibyo ryambwiye nabyo bizasohora kimwe n'uko n'ibindi byose byasohoye ibyo nabyo bizasohora hano Branham hano yongeye kwivuga ubwe n'ibyagombaga kuba arakomeza mu kibwirizwa akavuga ati yego nawe yarazi ko bizasohora yarazi ko Imana yamutangiye ubuhamya ko akiranuka ariko bo bamwitaga umunyabyaha aho ngaho ushobora gukurira cyangwa ugaseka bitewe n'uko umerewe ako kanya ninde urega nde ninde utunga urutoki nde ariko imbere y'Imana bose bagiweho n'umugayo imbere y'Imana kimwe na Yobu nta n'umwe uvuyemo ku bijyanye umunsi Imana ugeze hari abibwiraga muri bo ati dore naka tumujyane imbere y'umwami ni byiza cyane yaba gusa
s'ils apportaient tout au Seigneur mais pas des
ibintu byose babijyana imbere y'Imana uretse abantu ibyo byakaba ari byiza umwami ntacyo avuga arunama akandika ibyaha byabo n'umubare wabo mu musenyi hanyuma bose baragenda barabura murebe umwami aranje kwandika ahagurutse areba ahamuzengurutse abona nta n'umwe ugihari abona nta wugihari ukabwira wa mugore ati mbese abagucirag urubanza bari he ngo atagucira urubanza nanjye ntabwo gucira urubanza murebe impamvu yategerezaga guhumekerwa mbese mwebwe muribwira ko ntegereje iki mwete rusi utegereje iki dutegereje iki dutegereje se ko hagira umuntu ukomeye uza gukora ibintu bikomeye mbese birasaba ko hari Imana urasa ko hagira umuntu ukomeye uza agakora umushinga ukomeye hano imbere oya bene uwo ntitubikeneye uwo ntitubikeneye dukeneye gusa ngo Imana ishyire mu bikorwa umugambi wa mbese dutegereje iki tugiye guhumekerwa n'Imana kandi mbere y'ibyo nta kintu kiba keretse gusa tubikoze ubwacu kandi icyo gihe ibyo bintu bikomeye twayirengagiza hano baravuga ngo nicyo gituma yarategereje guhumekerwa satani yakoresha abantu bose ndetse n'abazaga bavuga ko bamuhumuriza nyamara babaga bamushinja ibyo ntibyari bihagije ngo abashe kumwirukana Imana ifashe by'ukuri abo bahumuriza bose nibyo abo bahumuriza bose birasaba gutekereza ku magambo nk'aya wabishaka utabishaka bari abantu ngo bahumuriza bari baje kumushinja kandi buri kumushinja kose byabaga bimeze nk'inyundo cyangwa se nk'icyuma kiguhinguranyije aravuga ati ngo yararetse biraba ariko ijambo ry'Imana rihamirijwe ku bwe hari ikintu cyabaye mbere yari yarumvise Imana mu buryo bwumvikana ariko umunsi umwe yashyikiye ageze hasi ku ndiba yari yicaye abantu bose baramushinja ndetse n'umugore we avuga ko yakoze nabi agashimira ibisebe bye bamushinja ko yirarira ko abeshyera Imana Imana ntabwo ireba mu magambo iyo uwihebye ntabwo ibonamo umuyaga gusa ibyo ahubwo biba byandikwa ahantu runaka Imana yashyize ku munzani amagambo y'inshuti ze aya Yobu ntabwo yayitayeho ariko ay'abandi bose aravuga ku iherezo ati ntabwo mwamvuze neza kimwe n'umugaragu wanjye Yobu mbese Imana ibyo ku iherezo yarabivuze musomye bose ngo babaga bavuga ko ari mukuri Yobu akaba ari we uri ukwe wenyine mbese ibyo ni ukuri uvuze ko Imana itavuze ko yaba ari umunyakuri ku iherezo icyo ni cyo gihe yahawe guhumekerwa umuraba hatera umurabyo umwami arahishura aravuga ati nzi ko umucuruzi wanjye ari muzima umubiri wanjye naho washiruka utakiriho ubwanjye nzamubona mu kanya gato ibyo inshuti ze zari zaravuze byose byahise byibagirana abanzi bari bakira aho ngaho umwanzi rero akoresha ishuti ze bazaga kumuhumuriza babwira ati ati ni data turababaye tubanye nawe kuki hanyuma bamara kugaragaza ko bababaye icyo gihe kuko babikoraga maze agatangira bakamugaya bakamushyira ariko imana yari ifite ijambo rya nyuma n'ubu niko bizamera hakabuza hanyuma hano aravuga ati yashakaga kumenya niba hari uwamusabira hari uwamwingingira yewe yashaka kubimenya yashaka kumenya we yari yarasengeye benshi yari yaringingiye benshi yashaka kumenya ko nawe hari uwamwingingira niba hari umuntu wa shyira ikiganza kuri we yobu umunyabyaha akashyiraho ikiraro kibuza n'imana mbese baraza gakomanga ku rugi rwe bakamuvugisha yaribaza mbese umuntu arahari hari uwaza uwo niye atuye he twagera iwe gute tuvugane nawe twamubona he mbese badukinga umuryango igisubizo kiva he guhumekerwa kuva he ibyo bibazo byose biva he yewe
question de Dieu il parlait
ku kibazo cy'Imana ari kuvuga ku muvugizi ku muhuza n'Imana arangije aravuga ati mu gihumbi kuva igihumbi bari bamaze yabavuze mu buryo bw'ubuhanuzi hanyuma guhumekerwa kuje umutima we aravuga mu kibwiriza ati guhumekerwa kuje umutima we yabonye Imana imirabyo irabya inkuba ziravuga ibyo bibaye arahaguruka maze aravuga ati nzi ko umucunguzi wanjye ariho ari muzima azahaguruka nibyo atangira kubona uburyo Imana yifashe ku kwizera kwe kujya ari kwizera ko uburyo Imana yabifashe igihe Imana isubije niba twarihanganye mu kwizera twese kandi atari njyewe gusa twese icyo gihe ntayindi nzira ibiriho keretse kunyura mu nzira yo kwizera hamwe n'Imana niba umwanzi yari inshuti nyinshi ku babanzi umunsi umwe ibintu bishobora guhinduka nk'uko byahindutse kuri Yobu kandi ibyo biba gusa igihe Imana yasubije nibwo ibintu bihinduka ntabwo habayeho igihe runaka igihe Imana yavuze ati ngo musubire kuri uwo Yobu musabe imbabazi ibyo mwakoze ntabwo byari bikwiriye ngo twarakubabaje kandi n'ubundi wari ubabaye oya inshuti ze zose zibwiraga ko zifite ukuri kugeza igihe Imana igaragaje gukiranuka kwayo bishobora kugera aho Imana ivuga Imana yivuze nibwo byose bishira birangira igisubizo cy'Imana kizaza ibisubizo by'abantu bose bizahita bihinduka ubusa uko niko byari bimeze icyo gihe n'ubu ngubu niko bizamera by'ukuri ndashimira cyane Imana kuba iki kibazo hari uwakibajije ku bijyanye n'ubuhinduzi n'ubusobanuzi bw'ikibwiriza ibyo rwose byamfashije ko nshobora kongera gusoma iyi mirongo ibiri kandi kuri njye byambereye umuti womora ihumure ndetse n'ihumure kuri wowe nanjye kuba abantu abo umwanzi yafashe bakagaragara nk'abanzi ntabwo ari abanzi gusa ahubwo ni abanzi bateye ubwoba ariko ni igihe cy'umwanzi umurimo w'umwami ni ukunga by'ukuri igitambo cy'abantu bose cyashyizwe ku gitereko cy'abatabaza amaherezo twese tuzashobora guhoberana tuvuge tuti dore umusaruro kirisito wabambwe wapfuye agahambwa akabambwa ahanga akazuka ku munsi wa gatatu yazutse ku bwacu twese twese n'ubundi abariho urubanza haleluya niwe gisubizo cyawe igisubizo cyanjye igisubizo cyacu urabizi ndabizi tuzi ko umucunguzi ari muzima tuzi ko ku iherezo ari ufite ijambo rya nyuma tuzabibona kandi tuzaba bahamya izina ry'umwami wacu rishimwe rihimbazwe mwami aho umugisha aya magambo muri twe mpamirijwe rwose ku imana iduha umugisha mu butunzi bwayo bw'ubuntu amen duhaguruke dusenge tugushimiye n'umutima wacu wose kubwa bibiliya kubw'ijambo ryawe wo guhumekera kuva ku mana kubwa umuyoboro wafunguye hagati y'ubwoko bwawe kubwa byose mwami nubwo binyura tunyura mu bigeregezo ibintu byose bigamenagurika bikasenyuka ijambo ryawe ryari umutima wacu nubwo twicaye mu mwivu mukungugu ijambo ryawe ni rizima kandi ni ry'ukuri mu mutima wacu izina ryawe rishimwe kandi rihabwa icyubahiro waraduhamagaye wavuganye natwe ubishimirwe ishimwe n'icyubahiro bibi byawe umwami yarakubise yafashe inshuti zacu yafashe bene data yafashe abashyitsi bacu ariko wowe amaherezo uzahindura ibiriho izina ryawe ryera ry'icyubahiro rihimbazwe haleluya udusunikira mu nzira ifunganye kugira ngo twifuze ko uza maze ukihishura mu buryo butigeze bubaho izina ryawe ry'icyubahiro ryera rishimwe rihimbazwe haleluya mwami ndetse n'ibyifuzo byose byo gusengerwa biri hano by'umwihariko uyu mwene data ukundwa uboshwe akaba adashoboye kwifasha ubwe
son imagination penser
akaba kigirirwa nabi nibyo yibwira ryo tekereza mwami mana yanjye umugirire imbabazi umuhe ubuntu bwawe haleluya turagusabye ndetse no kubwa mushiki wacu wahumye mwami ukiranuka waravuze yuko waje kugira ngo utange amahoro nibyo kugira ngo uhumure impumyi mwami hamiriza ijambo ryawe haleluya mwami ukiranuka udushumbushe byose inkubwo ebyiri twe kugira ibyo twari dufite mbere mana ibyo byaba bifite icyo bitumariye kugera muri ibigeragezo byose mwami byagiriye umumaro yehu natwe bizatugirira umumaro ushimwe uhimbazwe ushyirwe hejuru iteka ryose uri umwami uhimbazwe iteka ryose amen.